Abba, King Lizzo, Marcy.
Dose on the track. Dose on the track.
Sure. This is King Lizzo, Marcy. Kituona kwenye game nyoyo zao zinavimba. Wanasema sana kwa sababu hawawezi. Wanatuita fara kwa sababu tuna hera tuchikambi na chofanya maulana kajaria. Tunasonga mbele watajua hawajui. Tukipata wana nuna tukikosa wana cheka wana taka tufana. Sio kopi mwanadamu chapo kuwa maulana. Mbele pesa domo kaya kijifanya makajero kuchunguzo na chofanya. Wana ume makape wakangato na shubaka wakinyo na mina ngara. Masina filisiki maulana mebariki doni fike marikiti. Kufuwa mbana mwesi nilifika nikaketi siku cheki wapo koti lipo kwenda kwa magoti. Subira futa heri nilingoja kwenye meri mani yangu so hafifu na pigiana.
Moto, uneza tatua maisha ni kufungwa da ubongo, abongo. Janga, moto, uneza tatua mungu yuko kifungwa da ubongo.
Heri muna shari zola zima daftari. Magonjwa papa tisa ndo matanga pata shika. Naomba tafakari na maisha soto fari. Usiwe daradara kusafiri makadara. Jumaisha ni safari iso kuwa nari. Iso burudani nangawira makinika ni hatari. Jiwa na taranda uko juu kama wingu kimziki sishikiki. Walasi ambuliki na astake hepa mike mimi bado na miniki. Natafutari ziki kubindia kwa mziki. Nikite satarabu mita kuwa mstarabu. Najia mini sana. Na kamera kuchituma na kuchipa shukuri kira nendo nikapate hera. Saa wamezima wameshindo mbala mwezi. Tumesima vio yosu wasikie joto. Wasikie joto.
Ngumu sana kufahamu binadamu bila Mungu si anaishi ndani yako so usitegemee mzungu changamoto ndugu kufana siku paka za msoto. Sister, never give up maisha safari ya roho never lose hope it's not too late. Ombea dish pass before si too late. Usisahau hekima haisomewa kishule. Haisomewa kishule. Again and again.